It's in Quash Lagos.
Yes, sir.
Some tip on the pandemic for the white.
Some tip what in the hiding bar. Listen, I see your grace, your strength. Basically, I disappointed to the survivor mutu once. They call me. Why is this a Mr. Lacapo? Let's go to your corner from her. You wish I turn off when I'm a queen wish. You don't like a lacquey and quarter. With a muda couldn't permit that skim with dinner. So, you come from the one. It's quick I look when I'm from her. Yeah, I need motion one. Okutika vumbi. Okutika vumbi kuna fuma. We musha tuna fula nga kuye musha. Ilanga yekala kuya mkolela. Kuna muda kulumpa mini itati kimudingai. So, yika vumbi wani. Nitikuwa kalo kuna fuma. Yeah, I need musha mwane. Okutika vumbi. Okutika vumbi sana fuma. Lika kunu kulesha mwoku na fuma. Chadina kuchulesha uchukunyima. Mwana mine unawani mkuru mpiba utesha. Idongo shoka yeye kushubi. Watela mkuru mpa kuinke kuyumusha. Wakausha kumbagi wana mwana mfundisha. Bautala ni mumbadala kutisawisha. Yeah, tabesha, chikalemesha. Mbaka ukwasha ukola huku muhita. Foni ya kushima huku tuamba nisha kutemesha. Mavuru na mwane kala kuna noka cha. Kutimusha tikutiru kachenjaku. Hele na umuka jira kakalo. Dishi yako njila swai yako mfolo. Okutika vumbi, kuna ufuma. Yumusha tunafula nga kuyumusha. Ilanga yekala kuya mkorela. Kuna muda kulumpa mini itati kimudingai. So, yuka vumbi wani. Nichikuwa kalo kuna ufuma. Yeah, anyi mwishu mwane. Okutika vumbi. Okutika vumbi kuna ufuma. Yumusha tunafula nga kuyumusha. Ilanga yekala kuya mkorela. Kula muda kulumpa mini itati kimudingai. So, yika vumbi wani. Nichikuwa kalo kuna ufuma. Yeah, anyi mwishu mwane. Okutika vumbi. Yeah. Okutika vumbi kuna ufuma. Hello, hello guys, ilaka. Hey, ife tuli laka. Chinga kutimusha kutiela kwanka. Okutikutimusha kwa wakwenzi. Notu utiweishi mayo chase. Respect mkuru mpela kansi. Mwena de utiweishi mamu sensu. Nambadi kijipi muna tela muku mvumbika. Nukuruka china tela kumutambika. Kavumbike nda hamuna nkisu. Elanga chiwae kaiti elanga risu. Lekala kutipati ya msofu acti. Analyzing, yes I'm so fasti. Kavumbi dipikara msociety. Atulaja manaka vula ni netu. Ni mwana kamu ntu unasti netu. Yumusha tunafula nga kuyumusha. Ilanga yekala kuya mkorela. Kuna muda kulumpa mini itati kimudingai. So, yuka vumbi wani. Nichikuwa kalo kuna ufuma. Yeah, anyi mwishu mwane. Okutika vumbi. Okutika vumbi kuna ufuma. Kumusha tunafula nga kuyumusha. Ilanga yekala kuya mkorela. Kuna muda kulumpa mini itati kimudingai. So, yuka vumbi wani. Nichikuwa kalo kuna ufuma. Yeah, anyi mwishu mwane. Okutika vumbi. Okutika vumbi kuna ufuma.
Chinga mkuru mpata tika kunye musha kuna fuma. Dichuma chimuchalesha uchalema. Kumisha mkuru mpiche kala chinshira. Most special chimwa chumanga na munshi. Chia na kwila nindi mwana miutingai. Ndia utipi mbine mkuru mpi mutingai. Okukalemesha wanyo chitingai. Mwatera kuimpa broad gila mutitingai. Ochidichi chwa kule chwa lunda. Kwa chengu wanya kufuma kunya unda. Nikisusha mkuru mpiti kusenda. Ndi kudivu imbo itinu kudishinsha. So, inye mushenu. Anye mwishi mwani. Tichina kulo kuna fuma. So, inye mushenu. Anye mwishi mwani. Tichaleja wa kuna fuma.
Yumusha tunafula nga kuyumusha. Ilanga yekala kuya mkorela. Mwina muda kurumpa mini itati kimudingai. So, yuka vumbi wani. Nichikuwa kalo kuna fuma. Yeah, anye mwishi mwani. Okutika vumbi. Okutika vumbi kuna fuma. Yumusha tunafula nga kuyumusha. Ilanga yekala kuya mkorela. Kula muda kulumpa mini itati kimudingai. So, yuka vumbi wani. Nichikuwa kalo kuna fuma. Yeah, anyi mwishu mwane. Okutika vumbi. Yeah. Okutika vumbi kuna fuma.
Era bro, haubizo andikesha kilomu. Kawai ema biki bolada. Belzi, yusho ni bashi double. Yeah, Uncle Dam, I see you. Big man, Mr. Mandanji. Zone Kasido, and boy Africa. Achan, wanuka lomba chan. Vitamine kila na CCP achan. Red boy, tena rapper. Real J, Nakmon. Young Steve Watchan, His Boy, Cash Lowry, Jump K, yeah. CJ Braze, I see ya. Not Buddha Dig, I see ya. Some Jukwati, the High Limba, yes, sir. wanje chimandombi UJ, Stay J, ha, Wano Ale. Yeah, DJ K, I see you. King says you are German Kinka. Now come on.
Then I will check King D-Boy at Chan. Say it was Zambia, gotcha, gotcha. Then summer, now come on.
Some
tip
on the pandemic, what a white.